jamani hepa. Yeah. Aho. Watoto na nato. Mini gundi wanangongea ngora mida ya bundi. CEO Trapo ni check tu atuna hundi. Paul Maker Dubu timu ya ushindi. I'm free. Ndo mana na mzuka mkali, lazima upagawe kukaa nyumba moja na mnyama mkali. I smoke weed na shot za pombe kali, alafu na suza na bia usingizi shwari. Kupa babaki weusi ni visa njo ugongewe, uko team wifi usiko visa njo ungolewe. Chemical ale niko mabada chale, story ni mabu ila akele ni male. Mkishaka kwenye biti moja hamna nani mkali, ukimchawia mkali unaharibu mziki mkali. Twende na mama political connect tufike mbali, haya mambo kuchukua sites ni kwa city kali. I'm free, media free, nishaka taya interview ya BBC. Ukitaka kukata drugs kata kwanza PPT. Chochote utopata, yes, ukija kwangu utapewa nachotaka, but sex kwangu napewa free. Mana tuna enjoy wote, sio lazima tudu. Tunaweza tukalala wote karafiki tu. Wengine ni kama mandonga wanabonga tu. Naweza kusema mchongo umechonga kumbe analonga tu. Yes, I'm free, free, I mean free. Kitani free, nyumbani free, kazini free. Game free, club free, yes I'm free. Maison free, element free, kidimbwi free. Tunaweza kuteka meza we, tukimbia bili. Yes, tunaingia free, but tunatumia mamili. Unaweza kupata chochote free, but not my day free. I'm free.